Mwuku bivalo webira ganti abantu abasuka mukasanvu wabawangali ya mchibuga Kampala wamono kukulida mwe minimo ejitaliji mu abantu bano bivafuna uvuzibu wataataka njizibu wa muka umuchamu kubira mbwengula guvasa na dana kubi mwuku bintu ebivamu muko kwe chikachino ugusa asanilo mbwengula mchibuga Kampala ebi mwuku bino njilize duwa kubira ganti mbili ino abeshitongo lecha Kampala Capital City Authority baina okusawo amateeka n'obukwa kulizo ebiri n'okugobererwa eri abantu abalina abafulu abalina ebidduka n'ebifo ebivaamu omuko gw'ekika kino ogutaataganya obulamu bw'abantu era y'enteekateeka ekyagenda mu maaso okulaba engeri gye bayinza okugirowoozaako n'okutaasa obulamu bw'abantu.